Downloaded from CMK Music Terminal.
Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Kaji and Dumbanini. Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Kaji and Dumbanini. Dumbana likita tatua suka lobilu, eh. Bafana bamanje swapi mini sali, eh. Kani Dumba banje to mama, eh. Chiku mefuti nifuse wani. Sebula message ati ni vilingi Natabaka mbata ni mbrengende Dama na sheki sina petike Kakwiki kaniretere Rabayo kosa hija ya kutaila Upone kukusa futi no kutaila Yo story ni China ndaba matumba ya ina Ume painting wa sanduka ina Hola, why you all anima londa? Walo mana na wanga tipo saka ni oha Unprofessional solola Wapina mwala nikisie wakolo luka yeah. Hola, why you all anima londa? Walo mana na wanga tipo saka ni oha Unprofessional solola Wapina mwala nikisie wakolo luka yeah. Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Kaji ya ndumba ni nini? Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Dumbaya to my message, eh. Kaji ya ndumbani. Dumba na likita tatua suka lobilo, eh. Bafana bamanje swapi mini sali, eh. Kani ndumba banje to mama, eh. Chiku mefuti nifuse wani. Dumba na likita tatua suka lobilo, eh. Bafana bamanje swapi mini sali, eh. Kani ndumba banje to mama, eh. Chiku mefuti nifuse wani.
Twali suka twali pata na mabadi Akalishi na gali la mfya pasivi Taba kukolanga palimane yo Twali muna twali tamba pativi Shai mama muka pimpinya Chai kontola chasele lapa Naitamba naimaula Panju kakuwa kukochava Wala sambanga wakumonefi Atinsenda takwa kabe pwefi Palishinga tafia kokonefi Mailota kwa kabe kwefi Shai mama Muka pimpinya Chai kontola chasile lapa Naitamba Naibola Panjuka kuwa kukochala
Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Kaji ya ndumba nini Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Dumbaya tuma mesaji eh. Kaji ya ndumba nini
Dumba na likita tatua suka lobilo ye Bafana bamanje swapi mini sali ye Kani ndumba banje tumamai Chiku mefuti nifuse wani